Iyi mwumva ni Radio Ijwi ry'Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika ivugira hano Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda, mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3. Muradukurikira kandi kuri Facebook kuri address yacu radio yacu no kuri site yacu radio yacu voa.com. Mutugezeho n'ibitekerezo byanyu mukoresheje address yacu ya email radio yacu @gmail.com. Hano muri studio ya 7 muri kumwe nanjye Jeffrey Mutagoma, ndabasuhuje mwese mbahe ikaze mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kandi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Buri munsi saa 10 rero ni ikiganiro muri sanga. Icyo uyu munsi nkaba nongeye kukibahamo ikaze. Guhera mu mwaka w'1994 irangira kuzamura, Abanyarwanda babarirwa muri za miliyoni bari barahungiye mu bihugu bitandukanye batahutse mu Rwanda nyuma y'intsinzi y'ingabo za APR ryari ishami rya gisirikare ry'umutwe wa FPR Inkotanyi. Abatahutse bose siko baje bavuga ikinyarwanda cy'umwimerere, kubera imyaka isaga 30 bari bamaze mu mahanga, abandi baravukiyeyo bamaze iyo myaka yose u Rwanda barwumva bugani. Iryo ryabaye ihurizo rya mbere mu gusigasira ikinyarwanda cy'umwimerere. Ku batari bake, imyaka yakurikiyeho yabaye iyo kwiga ikinyarwanda no kugerageza kugikoresha mu buzima bwa buri munsi, dore ko cyakoreshwaga ahantu henshi nko mu nzego z'ubutegetsi, mu bitabo by'amategeko n'ahandi. Mu gihe byabimeze uko, ni ku Rwanda rwari rufite inyota yo gutera imbere no gushaka gusana ku muvuduko udasanzwe ibyangijwe mu gihe cy'intambara na Jenoside yakorewe Abatutsi. Bamwe mu rubyiruko rwagiye rwiga mu mahanga ya hafi n'aya kure bashaka ubumenyi bwisumbuye bagarutse mu gihugu. Ku ruhande rumwe byabaye inyungu ku rwego rwo gushaka ubumenyi, ku rundi ariko biba n'imbogamizi ku rurimi gakondo, kuko uko bagarutse bakoresha ururimi ruvanze kuva icyo gihe kugeza ubu, ni ku mubare w'abavanga ikinyarwanda n'indimi z'amahanga cyane cyane mu rubyiruko cyangwa abakunze gushaka kwihwanya narwo mu buryo mivugire ugenda wiyongera. Ababinenga bavuga ko yaba ikinyarwanda n'izo ndimi z'amahanga nta na rumwe babasha kuvuga ku buryo bushyitse, bakavuga ko batarebye neza babura byose nk'ingatimene. Ababishima nabo bakumva ko kutabivuga uko ari ugusigwa n'ibihe, bityo ukaba utazi kugendana n'ibigezweho. Irindi hurizo ryaje rituruka ku mvugo zahimbwe n'urubyiruko rw'abiyita abanyamujyi cyangwa ibyamamare. Ni imvugo mpimbano y'ikinyiranyindo isa n'igamije kuzimiza ku magambo make. Iyo nayo irushaho kugenda yiyongera uko imyaka igenda ihita. Imaze kubona uruhare rw'ibyo byose, uruhurirane rw'ibyo byose, Leta y'u Rwanda yashyizeho itegeko rigena inshingano n'imiterere imikorere y'inteko nyarwanda y'ururimi n'umuco. Iyo nteko yahawe inshingano nkuru yo kwita ku rurimi rw'ikinyarwanda hagamijwe kururengera, kuruteza imbere, kusesengura no kurukungahaza, kuruhesha agaciro mu Rwanda ndetse no mu mahanga. Muri iki gihe se byifashe bite? Ururimi rw'ikinyarwanda rwaba rugiye kumirwa n'indimi z'amahanga? Rwaba se rugiye guhindukamo ururimi rushya rutandukanye n'urwa gakondo rwari rusanzwe? Urugamba rwo gusigasira umuco wa kinyarwanda by'umwihariko ururimi gakondo rugeze he? Ibyo n'ibindi bibazo nibyo twatumiriye Bwana Nsanzabaganwa Modeste, umuyobozi ushinzwe ishami ry'ururimi mu nteko nyarwanda y'ururimi n'umuco, ngo adufashe kubisobanura. Uganda nsanza baganwa Modeste ikaze mu kiganiro muri sanga.
Murakoze cyane.
Mbanze mbashimire cyane kwitabira ubutumire bwacu no kwemera kuganira n'abakunzi b'ikiganiro muri sanga.
Ayo ni bisanzwe.
Ye bwana nsanza baganwa rero tuvuga ku gusigasira ururimi rw'ikinyarwanda imwe mu nshingano z'inteko muhagarariye muri iki kiganiro. Ururimi rw'ikinyarwanda ruragenda rucuyukangira ngo niko nabivuga cyane cyane mu rubyiruko rwo muri iki gihe ni ikibazo gikomeye ku buryo na Perezida wa Repubulika aherutse gufata umwanya wo kubafasha mu nshingano mu mwahawe yihanangiriza urubyiruko rw'u Rwanda kudatana ahubwo bakita ku gukoresha ikinyarwanda gishyitse. Reka tubanze tumutega amatwi imbere yuko dukomeza muri iki kiganiro.
Igihugu kitagira umuco, abantu batagira umuco. Ushaka ko igihugu cyacu kigendera ku muco, kigira umuco n'ubundi urasanzwe, umuco w'Ikinyarwanda w'Abanyarwanda n'uwa kera. N'abandi, n'ibindi bihugu bigira umuco. Twe rero twibande ku wacu, tuwukunde, tuwuteze imbere, tutwigishe byinshi. Iyo umuntu arerwa rero, kurerwa, mbese mwese mwumva Ikinyarwanda, nahisemo kuvuga Ikinyarwanda cyinshi uyu munsi. Uri bucikwe n'icyo mvuze ushobora kumpagarika ukambaza ndagusubiriramo nta kibazo. Sibyo? Mu burere habamo kumva. Urumva, barakubwira ukumva. Uburere iyo wigishwa, iyo ubwirwa, urumva. Umva icyo bakubwiye, ukagitekereza, ugashakisha kumenya icyo kivuze cyangwa se akamaro gifite. Uko kumva kujyana no kumvira, muri uko kumva no kumvira ntabwo ibintu byose gusa upfa kubifata gusa uko ubyumvise ngo bitwaruko, kuko uri umuntu ufite ubwenge, uratekereza, urabyumva, ukabisesengura, ugashakisha kumva niba ari byo, ndetse ukaba wagera n'igitekerezo kindi gitandukanye n'ibyo ukakivuga. Ntabwo umuntu wese ibyo akubwiye mu buri ubwo burere ibyinshi bitewe n'uba abikubwiye cyangwa kwigisha cyangwa kurera biba ari bizima, biba ari byo. Hari ibishobora kuba atari byo. Niyo mpamvu ubwo kugira uruhare rwawe nawe ukumva. Ndashaka kubabwira mwebwe n'ababyeyi banyu ndetse bari hano benshi bari hariya, twiga Ikinyarwanda, Ikinyarwanda ururimi rwacu, kuko iki Kinyarwanda kumenya ururimi rwawe ni intambwe imwe mu muco tugomba kumenya. Kenshi nkunze kubivuga, njya numva Ikinyarwanda tuvuga twese nitutareba neza tuzagihindura kibe urundi rurimi rutari Ikinyarwanda. Abantu bakuru batwigisha, bigisha, baje gutanga amasomo, kwigisha aba bana ntabwo ari ukubigisha amateka gusa, bajya babigisha n'ururimi. Njya kumva nkumva baravuga, iyo avuga ngo yampaye, 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 mu Kinyarwanda bisasanzwe yampaye inka, yampaye iki, mwabihinduye ngo ni uguhereza, ngo ndamuhereza, ngo ngo ruguhereza n'ibyo mu kiriziya cyangwa ni guhereza ni ugufata ikintu ka yampereje, ni ukuvuga ngo guhereza, guhereza ariko guha, yampaye, namuhaye, mwabihinduye guhereza byose iyo bizabeho. Icya kabiri mu Kinyarwanda ni mu ndimi za Afurika zo tuzi ni ushobora kuba ari Ikinyarwanda cyonyine cyangwa sinzi niba hari abandi, ni bake cyane, aho uvuga nku, nta, umuntu, ntabwo ari umuntu, ni umuntu. Urabyumva? Nta, nta, uvuga nta, nta, umuntu,
umuntu,
ntabwo ari umuntu, Sibyo eh numuntu cyo nicyo kinyarwanda abanyarwanda afite umwe hari ko uvuga ntu umuntu eh ikintu ntabwo ari umuntu umuntu hari no ni n u ntu n t u biratandukanye rero na hakaba gushya gushya ikintu gishya sha sha murayumva s h y a gushya ntabwo ari ugusha ikintu gishya ikintu ntabwo ari ikintu gisha mu ndimi habamo ibintu nk'ibyo njye nkiri muto nkiga ururimi rw'icyongereza badusubizagamo ibintu nk'ibyo nabyo hari ibintu bitaga common mistakes murabyumva aho kubwira ngo ntukavuge utya uvuge utya icyongereza gice yatuzi niho twakivanye bakagukosora kugira ngo uvuge iki ntuvuge iki ntabwo bavuga gushya bavuga gushya ntabwo bavuga gusha sha na sha sha ni s h a sibyo sha ni s h y a biratandukanye rero ibyo iyo ushaka kuvuga opposite ya oya oya ni iki ni yego y e g o ntabwo ari ego ni yego oya yego ugakomeza sibyo mujye mwumva ko ari inshingano yanyu gukosora ibyo ngibyo mukavuga uko ibintu bikwiye kuvugwa hari n'ibindi byinshi cyane ntabwo ndabirekera abayobozi b'itorero n'abandi bashinzwe umuco ikibi cyabyo ni uko babihinduye nka byita iki ni ikintu gihanze ntibigezweho ni imvugo igezweho ni imvugo y'aba atisiti y'abakiriya ba dotcom oya ibyo ni mubishaka mujye mubikorera aho bikwiye ku bindi ikinyarwanda tuvuge ikinyarwanda sibyo
perezida wa repubulika y'u rwanda nyakubahwa paul kagame aho yabwiraga urubyiruko rwari rushoje ingando ngira ngo ni indangamirwa niba ntibuka neza bwana nsanzabaganwa murabyumvise ivangirwa ry'ururimi rw'ikinyarwanda mwe mu nteko muribona mute
urakoze cyane ndavugana nande
nk'uko natangiye mbivuga nitwa Jeffrey Mutagoma ndi munyamakuru w'Ijwi rya Amerika ikiganiro ni muri isanga tukaba tuganira ku kibazo cy'ivangirwa ry'ururimi rw'ikinyarwanda n'indimi z'amahanga
urakoze cyane nanjye kumva mvuga ngo wowe cyangwa ntavuge izina ntabwo ari byiza
ndi Mutagoma
urakoze cyane Mutagoma uti rero twe tubona dute kuvangirwa kw'ikinyarwanda
yego
reka dusubire inyuma gatoya mu mateka kera abazungu bataraza muri afurika abakoloni bataraza u rwanda aho rwari rugeze aho rwari ruri rwavuga ikinyarwanda abantu bakavuga ikinyarwanda abana bakavuga ikinyarwanda kuri bakavuga ikinyarwanda basaza bakavuga ikinyarwanda ugasanga ari ururimi abantu bose bahuriyeho nyuma rero aho tuhuriye n'abandi bantu bavuye hanze cyane cyane abazungu bazana ndetse n'ibintu bikeneye kumenya gusoma no kwandika no gusenga imana ku buryo bushya bazana noneho ni ururimi rwabo ubwo ndihuse igifaransa
yewe
ariko akatwumvisha ko mu by'ukuri igifaransa kiruta ikinyarwanda uvuze ubaye umuntu muzima mwiza wizerwa wateye imbere ujijutse ugomba kuvuga igifaransa ikinyarwanda ni cy'abantu bari aho baciriritse batajijutse cyane
ngirango bwa ro buryo bwo gukoroniza ngirango
ni ukuri pe ni ibyo nyine ndetse bitujyamo ku buryo twabaye babyemera ubwo cyaje igifaransa haza kuza n'icyongereza nabyo bigenda bimera bityo nka tuza kugera ahantu tuvuga tuti nako dutekereza tuti buriya indimi nziza ni ziriya zo hanze z'amahanga izacu zo ni ziciriritse reka nkoreshe rya ijambo rikunze gukoreshwa n'abantu bakunda urwego ngo ni za nyakatsi ako kantu rero karacyaturimo n'ubu ntugire ngo karashize ako niko ntangiriyeho
yego
rimwe na rimwe abantu hari abantu bacyumva ko uvuze uruzungu ukavuga icyongereza cyangwa se igifaransa kurusha uko ikinyarwanda ari byo wenda biguhesha agaciro kurushaho cyangwa se byerekana ko mbese ujijutse utasiye nyuma mu mateka y'iterambere ugasanga rero noneho kugira ngo abigaragaze mu kubigaragaza rero akavanga indimi yavuga igifaransa cyangwa se nabo bavuga ikinyarwanda akavangamo n'igifaransa kati cyangwa se yavuga ikinyarwanda kuza akavanzemo icyongereza nuko kugira ngo agaragare ko n'ibyo n'izo ndimi nazo zizi yatasigaye inyuma mbese biri ni ibintu bigezweho bizima bikwiye gukurikizwa
ye rero mu rubyiruko rw'iki gihe biragenda bigaragara cyane kubera ko abenshi ni naho harimo abajya mu mashuri biga muri izo ndimi barazikoresha ntimubona ko bihangayikishije ko ikinyarwanda kigiye kuzima burundu
ye ni ikibazo aho nari ntarahagera ntangiye mu bantu twe dusanzwe abaturage dusanzwe noneho rero ikibazo kigakomera kigeze mu rubyiruko kandi urubyiruko ruri mu mashuri ubu urubyiruko ni ba bantu bageze mu gihe bafata ibintu bigezweho byihuta bivuye hanze bijyanye n'ubuhanzi bijyanye na muzika bijyanye n'iki n'imyambarire n'iki ndetse n'ibikoresho by'ikoranabuhanga bigezweho za mudasobwa n'ibindi ibyo bireba cyane urubyiruko urubyiruko rukamira bunguri amagambo ajyanye n'ibyo bintu byose kuko bakotera hanze noneho akiyongera n'ikindi kibazo kuko urubyiruko rwo noneho rwiga n'izindi ndimi hejuru y'ikinyarwanda rugerekaho icyongereza igifaransa ndetse n'igiswahili bamwe na bamwe ariko kibaza kuri bose ugasanga rero rudasobanukiwe n'uburemere buha buri rurimi aho rero hari ingorane tugomba guhangana nazo byanze bikunze vuba na vuba cyane
ukomeza waruvuze uti hari ingorane tugomba guhangana nazo vuba na vuba ubwo guhangana nazo ni ugukora iki
guhangana nazo ni ukuvuga ngo ni ukwegera urubyiruko kuruha inama no kurusobanurira ko mu by'ukuri ururimi rwacu rwabo ururimi twigengaho ururimi kavukire ururimi ruri umutungo wacu ruri umurage wacu ruri indangamuntu yacu hari ikinyarwanda icyo kintu kugisobanura ni ugutanga inama birumvikana ni ugutanga ibisobanuro inama kuko hari ugira ati yewe ndabona ururimi nigamo arirwo rufitiye akaba arirwo ruzima kurusha ururimi rw'ikinyarwanda aho rero kugira ngo twegere urubyiruko tuba birumvikana ko tutajya buri twakoranya abana bose ngo bizashoboke tugenda tubegera duciye ku mu miyoboro izwi nka miyoboro y'ibitangazamakuru za radiyo televiziyo itangazamakuru bikoresha murandasi imbuga nkoranyambaga bitambutseho ubutumwa bujya inama nyabuneka bavuga batya nka biriya nyakubahwa perezida wa repubulika yahoze yigisha biriya ni inama yaduhaye kandi natwe dufata cyane n'agaciro kari hejuru ko tugomba kongeramo imbaraga cyane tukora kuri radio tukora kuri televiziyo y'Rwanda tukora ku gihe tukora ku musekeje n'imbuga abanyamaga tukora mu bizyo matukuru byandika nka igikunze gusomwa cyane ni imvaho nsha ariko biragaragara ko mu byukuri ntabwo abantu ari urubyiruko ari n'abandi bitari abacengera cyane ngo bihe agaciro ku buryo bahindura ku imvugo ku buryo bugaragara.
Ye bwana sanza baganwa mukanya turajya ku mirongo ya telefoni twakire abakunzi b'ijwi rya Amerika barahari batatu badutegereje babe bihanganye gato nendaga ku turabibona mu rubyiruko yego ariko waonda ati uwakoma urusyo yakoma n'ingasire ko no mu bantu bakuru wigeze no kuvuga uti byatangiye kera ariko hari no mu bayobozi bamwe na bamwe usanga yagiye kuvuga atavuga icyongereza ngo avuge icyongereza cyangwa igifaransa gusa akajya avanga ijambo rimwe ndetse hakaba igice cy'ijambo mu kinyarwanda ikindi gice cy'ijambo mu rundi rurimi rwo hanze. Ntubona ko inteko irimo kurwana iyo ntambara yonyine abandi bayobozi basa nabo batereranye?
Reka tuganireho. Uriya muntu ntabwo avanga ururimi cyangwa yarwone ni kubera ko ari umuyobozi kuko mbere na mbere ni umunyarwanda mukuru. Hari abantu dukunda kushyira imbere iyo tutanga inama ni abantu n'itsinda ry'abantu bavuga babwira abantu benshi. Ayo matsinda harimo yakubwira abo dukunda kuganira cyane cyane bikurikirana n'ibiganiro byacu bitaba ku maradiyo n'amateleviziyo abantu tugura guhamagara cyane ngo badufashe muri urwo rugamba ni abantu bavuga babwira abantu benshi kandi bumvikana icyarimwe ni abayobozi nibyo koko ni abahanzi ni abanyamakuru ni abanyamadini aba bantu bose duhora tubashishikariza kujya ku ruhande rwacu kudufasha mu rugamba rwo kunoza ururimi rwacu nibyo koko twebwe cyane cyane abanyarwanda turi abantu bumvira turi abantu bakurikira amategeko ndetse dufite n'imigani bivuga umwe rw'ibukuru ukwira hose iyo umuyobozi avuze ikintu turagikurikiza rimwe na rimwe tukavuga tuti biriya nibyo kuko byavuzwe n'umuyobozi umunyamakuru yavuga biriya nibyo kuko byaciye kuri radiyo byaciye kuri televiziyo buriya baba bashishoze biriya nibyo byo gukurikira aho rero tugaruka tukavuga tuti nyaboneka bantu mubwira abanyarwanda ndetse n'abandi batari abanyarwanda mu biciye ku bitangazamakuru mubabwire hamwe mugerageze mube urugero rw'imivugire y'ikinyarwanda urugero rw'imikoreshereze y'ikinyarwanda ubu ni ubutumwa duhora dutanga buri gihe ku maradiyo ku mateleviziyo no ku mbuga nkoranyambaga ntibiragera ku ngero dushaka twifuza ariko nanone kwigisha no guhuzaho noneho tugize n'Imana ko nyakubahwa Perezida wa Repubulika yadukubise ingabo mu bitugu mu by'ukuri avuga dore aduha n'urugero ubu tugishyiramo imbaraga nyinshi zirenze twashyiragamo kugira ngo noneho dukangurire abanyarwanda b'ingeri zose kunoza ururimi rwacu arirwo ikinyarwanda.
Ye urakoze cyane Bwana Nsanzabaganwa Modeste. Nkuko rero nari nabikubwiye iki kiganiro ntabwo ari cyacu twenyeneje nawe, ahubwo hari n'abakunzi b'ijwi rya Amerika baduteze amatwi bashaka kugira ibitekerezo batanga cyangwa ibibazo babaza. None unyemerere tujye ku murongo wa telefone tubanze ku murongo wa telefone. Hari abantu batatu, hari David, Frederic na Okelo. Duhere kuri David. David, ikaze mu kiganiro muri sanga.
Urakoze cyane murumuna wanjye utagoma.
Komera muvandi.
Amakuru y'ibintu
turaho turatera isoge
rero ndahabona turakoma ikiganiro cyanyu nakishimiye kandi n'umutumire
arakumva
zigiye kumva tuti igitekerezo cyangwa ikibazo mbaza ni kimwe n'ikibazo cy'imegire igitekerezo.
Komeza rwose ijambo ni ryawe.
Reka mbere banze nshimire abantu bo mu nteko y'umuco n'ururimi kubera bakora ibishoboka byose kugira ngo ururimi rw'Ikinyarwanda rugire agaciro kandi rusubirane ireme ryarwo. Ariko ahangaha ndasa no wibaza nti ndafata urugero gatoya nk'ubu murabona muri ino minsi ngiye ndi mu Rwanda I Kigali hari abantu bafite impaka ku bintu bijyanye n'imyambarire. Bamwe batwambara utuntu tugufi, abandi batwambara ibintu birebire, ukumva mu rubyiruko ko kera abantu bambaraga utuntu tugira kw'inshagure. Kuki ubundi umuntu yakwambara minivipe abantu bakagira ikibazo? Reka mbijyane mu mutwe mu rurimi rero.
Aho urashaka gusa n'ushyigikira ibyo senateri Gitoro Taremara aherutse kuvuga ati ntabwo baba bishe umuco wa Kinyarwanda.
Urakoze cyane. Buriya ni ukuvuga ngo inteko nyarwanda y'umuco n'ururimi igitekerezo nari mfite nayigira inama yo kuba flexible, yo kuba abantu badakaze cyane. Abantu bo mu nteko iyo bageze ku bintu bijyanye n'urubyiruko ubona bafite amakare menshi cyane, niba ari uko ari bakuru.
Sanubiganisha ku rurimi bwana David, sanubiganisha ku rurimi rw'Ikinyarwanda kuko nirwo turimo kuvuga.
Yego. Iyo rero uragira bugasanga nk'abantu bagize inteko ni abasaza bakuru ni iki? Noneho nta rubyiruko rurimo. Noneho ngo rubabwire impamvu bumva babona yuko hari irishya mu rurimi rukwiye kongerwamo. Ndabaha urugero nko muri Tanzania ibirebye ukuntu akademi y'ururimi rwabo ikoze mu Giswahili ntabwo bajya bagira amahane n'amakare menshi cyane. Ushobora gusanga hari indimi Abatanzania n'urubyiruko rwabo bagenda bunguka bacura akademi y'Igiswahili ikagwakira ikabyakira ikanabyandika ikabyemeza. Ni gute mu Rwanda babona yuko ikintu cyose kije bashobora kukibona kicyangiza ururimi aho kugira ngo iyo nteko ikore ifite ikiganiro n'urubyiruko noneho basesengure barebe ibishoboka babyinjize mu rurimi ndetse ku bwinshi aho kugira ngo barwane intambara ibyo bitaga urugamba byo guhangana n'ibyo bita yuko rukuzana indimi nshya mu Kinyarwanda. Kandi wenda urubyiruko ari rwo Rwanda rw'ubu n'ejo ari rwo rwiyumvamo kanse byo babitwaye nta mpamvu yo kumera nk'abakozi urugamba ruhanitse hagati y'abakuze n'urubyiruko. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri nashakaga kubaza, ese uwo muntu uwo mu nteko abona koko biriya byanti bavuga kuri televiziyo naho kugihe yavuze no ku museke aribyo byazana impinduka mu rurimi, cyangwa bakwiye gukora ku buryo bashyiraho amakarede y'ururimi akagera mu mudugudu akagera mu masibo akagera ahantu hose ku buryo ibyo bitagarukira mu itangazamakuru gusa noneho bikagera ku bantu bose bikagendera icyarimwe. Nibyo nanjye twari bibiri.
David, urakoze cyane kuri ibyo bitekerezo n'ibibazo ugejeje ku bateze amatwi ijwi rya Amerika. Ugira umunsi mwiza.
Urakoze cyane Jeffrey.
Reka dusabe abari ku murongo wa telefoni batwihanganire. Frederic na Okero, mube mwihanganye gato kugira ngo bwana Nsanzabaganwa asubize David kuri iki kibazo amubajije. Bwana Nsanzabaganwa, ijambo ni ryanyu.
Urakoze cyane mutagomora, kandi ashimira cyane David kuba akurikira neza agakurikira umuco wacu n'ururimi rwacu. Ngarutse rero ku byo amaze kutubwira kandi byiza nshima. Ariko nashaka kubanza kumubwira ko iyi nteko itarimo abasaza gusa, yewe yatwitiranyije. Burya hari inteko ebyiri, reka nabisobanure. Hari abantu benshi bakunda kubyitiranya. Hari inteko izirikana, iyo ni inteko kuko irimo abantu bakuze basheshe akanguhe batekereza ku muco no ku rurimi bagatanga inama. Twe rero turi inteko nyarwanda y'ururimi n'umuco, ni ikigo cya leta. Nakubwiye ko wenda umusaza urimo arigiwe wenyine. Abandi abantu bize yiga indimi, bize amateka, bize ibintu bitandukanye muri za kaminuza zitandukanye bakiri bato cyane. Ariko rero hari ibintu byiza avuze ati kuki mushyiramo amakari rwose muza mukaze ku rubyiruko. Buriya rero kugira ngo tugere aho tuvuga, niba David anyumva, kugira ngo tugere aho tuvuga tuti ururimi rwacu rumerewe nabi, ni ukuvuga ngo nta mbago twashyizeho zihagije, ntabwo twarurinze bihagije. Ni ukuvuga rero dushyiremo imbaraga kugira ngo tururinde, ntacyo biba bitwaye. Ni ku nyungu zacu, ni ku nyungu z'ururimi rwacu ejo. Nk'uko nyakubahwa perezida wa repubulika yabisobanura, Ese tuzasanga twarabuhindura urundi utarekiye Rwanda twivugije kwishakira. Imbaraga rero zigomba kujyaho ndetse ahubwo kubwanye nta ntabwo tuzishyiramo bihagije kugira ngo dukumire reka nkoreshe ijambo mu kumbabara ni wumva ari kaje dukumira ibyonyi byinjirira ururimi rwacu kuko ururimi rwose rurarindwa utarurinze byaje kuze rugenda rugatana ruka basanga ruvuyemo ibindi bintu bidasanzwe. Ati mushyiramo umugaga udasanzwe David nakubwira ko mu by'ukuri ikibona nk'umugaga ukaze cyane atangiye uko mbibona kuko reba amagambo twemera akatuganza tukagenera tujya gukoresha ya mudasobwa wene iyo ijambo rikaboneka ari nk'akazi ikintu cyitwa flash disk tukagikoresha abanyamuzika bakaza ngo na muraperi nabyo bikaza ibintu byinshi cyane kwemera ufunga ijisho kugira ngo ntiwakumira byose ntibishoboka kuko ntituragera kuri uwo rwego ibyiza byawe kubikumisha kuko urebye ibindi bihugu byateye imbere ugiye mu Butaliyani uvuga Italiyani kuva mu mashuri y'incuke kuzagera muri za kaminuza bakakigisha abantu bose bakakivuga abadage mu Kidage gusa abongereza ku Cyongereza kuki twebwe se tugomba gusakuma ibitari ibyacu ahubwo twagiye mu nganzo twebwe n'abantu bose b'abanyarwanda tugashyira hamwe tugashaka amagambo kuko twayabona kera byarashoboka hariho ikintu bati aha kiriya none ni ruzagayo bakagiha izina natwe tuzaba tugiye kugaruka gushaka amazina akwiye avuga ibyo bishyashya ariko nta umugaga ntubugaye David n'imbaraga zisanzwe zo kugira ngo dukumire ibyisuka mu rurimi rwacu tururenge
yanabaye nk'unenga avuga ati biriya byo kuvuga ntibavuga bavuga murabona bihagije kugira ngo bizagire icyo bimara.
Ndamushimiye cyane rwose ni umuntu rwose utekereza neza David ndagushimiye kuko natwe turabikora tugitangira iriya gahunda twajyaga tubwira abantu inama nyaboneka dore hari ibintu bivugwa bitagomba kuvugwa ariko hari ibindi bikwiye kuvugwa dore bikwiye dore bidakwiye dore bikwiye dore bidakwiye duhozeho hari abantu batari babizi ko hari ibintu bitakwiye kuvugwa ariko tugira ngo ni ubukangurambaga twakorana tugira ngo abantu niba babanze bumve ko ururimi ni ikintu kinozwa ni ikintu habamo ikizira hakabamo n'igikwiye kuvugwa nibyo rero ndemeranya na David ko iriya zibavugira bavuga itahagije kandi noneho ikwiye no kuvugururwa ni nayo gahunda turimo. David niba yataragenda mwizeze ko mu minsi iri imbere yavuga cyane azabona ukuntu tuzaba twavuguruye ntibavuga bavuga.
Murakoze cyane reka twakire na Frederic.
Yego. Hallo.
Oui Frederic, ikaza mu kiganiro muri sanga.
Na mahoro.
Duhamagaye uri he Frederic?
Mu gisagara cya Bujumbura.
Ijambo ni ryawe.
Yego, kuri sanga urumva nagomba kumubaza. Warafise ingufu izihe zo kugira urumva bagerageze imiribwa abenegihugu kugira urumva bijyukire ururimi kavukire kuko je fatiye ngaha mu gihugu cyacu cy'Uburundi dusanzwe tubamwo kenshi bashobora kubona nk'umwana aba yavukiye ngaha Bujumbura umwana agakura amaze gutangura ishuri urumva akigana nta kirundi bavuga ugiye kuraba mu rugo ugasanga umwana waho nta kirundi azi yavukiye mu Burundi akwiye mu Burundi ugasanga nta kirundi azi kuvuga none wumva nk'uwo muntu wumva aratazi ururimi rw'igihugu yavukiyemo wumva atatabara akamara amanza nta muri umuntu ntacyangwa ntagaruka hari n'ibinyamakuru bimwe bimwe ngaha mu gihugu cyacu usanga ata kirundi cyandika hari kuvuga amakuru ego nijo ariho kuyavuga mu rurimi rw'ikirundi cyangwa mu rurimi rw'ikinyarwanda nk'aho mu Rwanda bakomeye bakayavuga mu rurimi rw'igifaransa abwire burumva abanyamahanga nabo bumviriza urwo rurimi baba bariko baravuga nubwo urumva ugasanga bandika inkuru mu gifaransa gusa ntibigera bandika inkuru mukirundi kandi uri muri kirundi uva igo gumvirizwa n'abantu benshi cyane b'abanyagihugu bakandika inkuru yo mu gihugu cy'Uburundi ngo bagashobora yandika mu gifaransa ni kuvuga umurundi atazi icyo kirundi atumva icyo gifaransa ntashobora gutahura iyo nkuru baba bavuze rero icyo namusaba yuko bogira inguvu nyinshi n'aha mu Burundi nyine bagashikaho bakigisha nyine abantu baho numva abantu n'aka karere urumva kiryagabigari bakigisha urumva ururimi rwa kavukire hanyuma akandi nako ugiye kuraba kenshi no mu mategeko y'ibihugu bimwe bimwe utasubire urumva mugafatiye ngaha mu gihugu cyacu cy'Uburundi hari ukungene usanga amategeko menshi y'abantu mu bitabo by'amategeko mpanabyaha kuko ndi mu mashyirahamwe urumva ndabikurikirana ku mwanya ku mwanya ariko ngiye dusanga amategeko nka yose yanditse mu gifaransa nk'umuntu iyo bashaka kumuhanisha igihano kanaka bakamusomera cya gifaransa atumva cyangwa atabanje gusoma wasaba rero urumva hakuba ku mbere n'abarongozi yuko ayo mategeko buyandika mu gifaransa bakongera bakayandika no mu kirundi kuko urumva uwo muntu nk'uko bagukira inkurubana cyangwa baragusomera inyuma bakakubwira ati tuyisumbe itegeko irimi cyangwa ingingo irimi ukabibona kuko hari mu Burundi amaze kwibona aho zuba byanditse mu gifaransa
urakoze cyane Frederic kuri ibyo bitekerezo bwana Nsanzabaganwa ati mufite imbaraga ki zo gushishikariza urubyiruko gukora ibyo arongera ati kuki ibihugu bya Afrika yavugaga cyane cyane iwabo ngira ngo ntabwo avuga mu Rwanda ariko ngira ngo no mu Rwanda birahari ati kuki mwandika inkuru z'abanyarwanda mu ndimi z'amahanga ntimuzandike mu Kinyarwanda ko muba mubwira abanyarwanda n'abarundi ibyo amategeko byongera ngo mu Rwanda bayandika mu ndimi eshatu aho mbiherukira mu Burundi niho yavugaga ati abari mu ndimi zo hanze gusa ntabwo abari mu Kirundi ibyo bwana Nsanza baganwa mwagira icyo mubivugaho
yego ntangira aho wabirangirije utagomba kugira ngo natinye kubona nta kibazo ngira ngo dufite amategeko yacu tuyandika mu Kinyarwanda nicyo dutangizaho hanyuma tukayashyira no mu Gifaransa no mu Cyongereza ndetse no mu minsi izaza tuyashyira no mu Giswahili kugira ngo n'abandi nabo basobanukirwe aho numva nta kibazo twaba dufite cyane izindi nkuru nazo zigenewe abanyarwanda ubu ngubu amabwiriza ariho zibanza kujya mu Kinyarwanda hanyuma wenda byaba ngombwa zigashyirwa mu Cyongereza mu Gifaransa n'izindi nyine zaba zikenewe nk'Igiswahili ariko ikibazo abajije kiza agize ati ese mufite imbaraga zingana zite kugira ngo mushobore gutoza urubyiruko gukoresha Ikinyarwanda mushobore gutoza abanyarwanda kuba abanyarwanda ngira ngo niba numvise neza mutagoma mwese uko yabivuze
niko yabivuze rwose
imbaraga ze zirahari amahirwe dufite ayo nazo mbaraga ni uko abanyarwanda bose bavuga Ikinyarwanda kimwe n'abarundi bose bavuga Ikirundi izi ni imbaraga ziba ziriho ni ukuvuga ngo nujya mu babyeyi nujya mu barimu nujya mu banyamadini nujya mu bahanzi nujya mu banyamakuru nujya mu bayobozi nujya mu bandi muraza kumvikana mu Kinyarwanda ubutumwa buratambuka rero ku buryo nta mbogamizi izi ni imbaraga za mbere izindi mbaraga twaba dufite ni uko mu by'ukuri gahunda iriho tuyumva kimwe tuyumva ko abana bacu bakwiye kuba abanyarwanda nyabo kandi leta kuko ifite gahunda zishishikariza abantu bose kuba uwo uri we w'umunyarwanda tugira gahunda zitwa ndi umunyarwanda nicyo ziba zigamije aho rero tugirira ingorane ni naho ubona hari bashaka kuganisha ngira ngo hari ni uko abana urubyiruko cyane cyane rutarahinduka bihagije turacyari mu mayira bindi bizahinduka bihagije ngo uganire n'umwana mu Kinyarwanda kuko mubarame iminota 30 isaha amuganira mu Kinyarwanda adategwa cyangwa se adahungira mu ndi mizindi z'amahanga. Aho ngaho haracyari ikibazo kuko nayo mbogamizi zifite, ingorane dufite turwana nayo. Twandika ibitabo tuha Abanyarwanda cyane cyane urubyiruko nibyo dukorera cyane, turuha amagambo. Umuntu muraganya akakubwira ati mbuze Ikinyarwanda cyo kuvuga iki kintu, ugasanga kuko umuntu akwiye gufashwa si ikosa rye, ugasanga afite ikibazo kuko kikwiye gukemuka kandi tugomba gukemura. Nibwo rero twakaza gahunda zitandukanye twandika zikubiyemo amagambo y'ingeri zitandukanye z'ubuzima bwa buri Munyarwanda, amagambo ajyanye n'ubuhinzi, amagambo ajyanye n'umubiri w'umuntu, amagambo ajyanye n'ibimera bikikije umuntu. Ibyo ni ibintu aba akeneye kuvuga mu Kinyarwanda. Izi ni tubita inkoranyamagambo ni ngo usobanure Mutago.
Ndakumva Bwana Nsanzabaganwa.
Inkoranyamagambo ni mu Gifaransa ni dictionnaire.
Yego.
Bikubiye mu magambo abantu bakunda gukenera ariko ubu ntibayabone.
Mperuka hari imitumba, harya mitumba aba ari itandatu, imitumba itandatu bya bita binini binini binini. Ubu ntabwo
biriya twabibyajemo ibindi bitoya kugira ngo igitabo umuntu ashobora gutwara no mu mufuka we akagenda akagisoma, atagombye gutega ibintu biremereye nka binya bitatu bine. Ariko nyuma yaho ariyo n'amagambo rusange mu Kinyarwanda gisanzwe. Ariko nyuma yaho twagiye tuvuga ati buriya hari amagambo y'Ikinyarwanda adakunze gukoreshwa mu buzima bwa buri munsi, ariko mazima twagaruye mu Kinyarwanda gisanzwe kugira ngo dufashe gukumira aya magambo y'amanyamahanga ava mu rurimi rw'amahanga. Ugiye mu bubaji usanga amagambo menshi wakoresha mu Kinyarwanda gisanzwe.
Reka dusubire ku murongo wa telefone twakire na Okero anyarutse kugira ngo twakire n'abandi, amasaha arimo aragenda dusiga. Okero ikaze mu kiganiro muri sanga.
Murakoze Vanelka.
Yego ye, ngaho nyarutse.
Ye reka marasoze uwo mukozi mu nteko y'ururimi n'umuco. By'ukuri mbona ko amazi yarenze inkombe mu kwigisha ururimi rw'Ikinyarwanda. Ngira ngo kesi itegeko Rwanda sinzi mu rurimi rwa nse nimba ari Igifaransa nimba ari Icyongereza, uri gusanga ibihugu bimwe by'Afurika amategeko shinga yanditswe mu ndimi z'amahanga. Aho niho ururimi usanga indimi zimwe z'Afurika zarapfuye.
Iryo Rwanda riri muri za ndimi eshatu twahoze tuvuga.
Ariko usanga indimi nyinshi urasanga ziganjemo cyane indimi z'amahanga. Noneho icyo uri kureba ko hano muri ibihugu by'amahanga harimo abanyarwanda benshi bari mu mahanga, uri gusanga abanyarwanda ntabwo indimi turi mu mahanga twafashe indimi, usanga indimi z'amahanga nyinshi arizo zatwinjemo mu bihugu tugiye turimo. Ariko ugasaba kugira ngo zituvemo biragoye, ugasaba turazimenya kurusha icya Kinyarwanda cyacu bitewe wenda n'ubuzima n'abarimo abantu abarimo amoko y'abarimo. Ikindi namubaza ese nize imbaraga muzakoresha nk'abanyarwanda turi mu mahanga kugira ngo mutwigishe kugaruka muri rwa rurimi rw'iwacu. Hano ariho abanyamahanga bari gukunda cyane Ikinyarwanda muri iki gihe, ariho ubushuti yanjye iba muri Sudani y'Amajyepfo aba mu bwoko bw'Abadika avuga Urudika, yarambwiye ati nkunda Ikinyarwanda cyane. Ati ngeze kugira ngo bavuge Ikinyarwanda ati ndagikunda numva kiryohereye. Ati kubera nkunda Igifaransa kucyo nkunda navuga Igifaransa, ariko ambwira ati numva ari Ikinyarwanda kivugitse nk'Igifaransa.
Urakoze ubwo ngira ngo mbere y'uko tujya kwigisha abanyamahanga twabanza tukigisha n'abanyarwanda. Bwana Okero, niba urangije igitekerezo cyawe reka twihute twakire na Evariste.
Reka ndagize mubwira bazashyiremo imbaraga baze nano mu mahanga batwigisha Ikinyarwanda bakitwibutse. Murakoze cyane.
Urakoze cyane Okero. Twakire na Evariste.
Yego mwiriwe.
Mwiriwe Evariste.
Yego nanjye nabashimira ku kiganiro mwaganiriyeho uyu munsi.
Urahagana Evariste.
Ndi mu Rwanda.
Sanu unya rutu jite kereza masa harimara dusa.
Mwana haraji vure njira zuo.
Yego.
Ichombo nacho nukutinya rwana jisikia mwuri komunikasi ugu sakande vuri jesua kifwa njirwa nindi miza mahanga.
Na umaza kuchiva njira uvuga komunikasi yu ikomerezi.
No nga mbaba zwa njenta anga huko mga konjera kujira mkutinya rwanda jifatike. Nuko haja uburyo abantu bakize nyine baje bagira baje bagira inyungu mu kukivuga. Halo?
Ndakumva.
None ugusanga bikiza nk'ibizamini by'akazi bitangwa bikorwa mu cyongereza cyangwa se igifaransa ariko ugasanga wa muntu ubuze ikinyarwanda na hantu na hamwe ashobora kugikoresha usibye kuvugana na bagenzi be gusa. Kandi kuvugana na bagenzi be niyo tabaze ikibonezamvugo gihambaye ashobora kuvugana na bagenzi be ahubwo nkabambabaza uko hashaka uburyo abantu bazi cyo rurimi rw'ikinyarwanda nabo bajya bahabwa avantage n'ikizamini cy'akazi ugasanga wenda gitanzwe mu rurimi rw'ikinyarwanda kavukire abantu barimo kugira ngo n'abakizi nyine babone ko batakoze ubusa ku kimenyi.
Urakoze cyane Evariste, reka twihute twakire n'undi muntu umwe kugira ngo Bwana Nsanzabaganwa aze kubasubiriza icyarimwe. Ntaboba ku murongo wa telefone uratwumva?
Ntaboba ku murongo wa telefone.
Ndaboba.
Gabanya radio gatoya.
Ndaboba.
Ngaho komeza ku kibazo cyangwa igitekerezo.
Yewe kabazo narifite. Nuko nubise bavuga kuri icyo kinyarwanda ngo mu buryo babikoze ubu nabyumvaga kuri radio sinzi abagabo babivugagaho nuko ntakurikiye mbaranditse n'amazina ntabwo nazi ko iki kiganiro kigaca bavugaga ko mu bihekane ubu ngubu mbega uko byari bimeze ngo byahinduye ko nkacya bavugaga ngo cyangwa usigaye ari ka.
Uravuga bya bindi by'imivugire y'ikinyarwanda imyandikire y'ikinyarwanda mishya
y'ikinyarwanda biga kwandika inyuguti zihekanye.
None ikibazo cyawe akaba ari ikihe muri byo?
Ikibazo cyanjye namubazaga ibyo bihekane kuko niba barabihindiye bakaba baragize ibihekane by'ubu ngubu.
Urakoze cyane Bwana Ntaboba, reka tumuhe umwanya dushigaje iminota 13 ngo ikiganiro kirangire noneho asubize ibyo bibazo byose. Bwana Nsanzabaganwa okerati kwigisha ikinyarwanda mu mahanga, Evariste ati nta gaciro gahabwa ikinyarwanda mu kazi, Ntaboba ati ikinyarwanda mwahinduye imyandikire yacyo.
Urakoze cyane Ntaboba, reka nanjye kuko kero okerati atangira avuga ati atangira gahinda kenshi cyane rwose nagira ngo mara ku gahinda yavuze ati amazi yarenze inkombe okera humwe nta mazi arareye inkombe kuko ikinyarwanda kibarinzwe hari imbago gifite zikirengera ku buryo kidashobora kononekara birenze urugero ndaguha urugero nko mu mashuri abanza abana biga mu kinyarwanda amasomo yose kuva mwaka wa mbere kujya mu wa gatatu mwaka wa mbere wa kabiri wa gatatu bakiga mu kinyarwanda umwana urangije umwaka wa gatatu afite imyaka wenda 8 ngira ngo aho ngaho ari umwana wakurikiye neza avuga ikinyarwanda n'ibindi byose byakurikira n'umwana uzazamuka uzakura avuga ikinyarwanda nta kibazo n'ibindi mbese bazaziga bitamugoye amategeko nshinga yacu ni mu kinyarwanda amabwiriza yacu yose ni mu kinyarwanda imbwirwaruhame mbwirwaruhame ni school kitago
karama
kereka njye wenda nsobanura hari amagambo wenda rimwe amwe n'amwe ba
njye nari nkigerageza ariko ni byiza kugira ngo abatwumva nabo basobanukirwe.
Mbwirwaruhame ni school iyo zigenewe abanyarwanda zose zivugwa mu kinyarwanda birumvikana rimwe na rimwe abantu bagategwa bakagomeka mu tuntu tw'icyongereza cyangwa se igifaransa ariko mu by'ukuri usanga amahame remezo amahame imwe ngenderwaho ahari hari umurongo tugenderaho. Ati rero ati arazarangiza ukantu cyiza nakunze cyane ati amahanga murabitekereza mute nibyo biriya bikintu avuze ni cyiza cyane abantu abanyarwanda baba mu mahanga tugomba kubatekerezaho by'umwihariko kandi kuko twarategereje by'umwihariko abanyarwanda b'amahanga twarandikiye igitabo cyabo bwite cyitwa Ndi Ikinyarwanda, kuvuga ngo umwana utaragira amahirwe yo kumenya guhura n'Ikinyarwanda, kumva Ikinyarwanda, ashobora kucyigisha yisumbuye icyo gitabo, ndetse kirimo nini gishyuye mu buryo bw'ikoranabuhanga. Icyo gitabo rero twacyoje mu ambasade zose z'u Rwanda aho ziri ku isi yose. Kena sinza hagihugu aramu
ari muri Uganda,
ni hano hafi
hirya ho rwose, ashatse yajya nanyaruka akaza akakivuga,
ashatse akakimuha icyo bwite bumva ni hafi cyane. Rero twaratekerejeho cyane, tubandikira imfashanyigisho ariko nayita rero tuyicisha muri ambasade minisiteri yacu y'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane ishyikiriza ambasade zose icyo gitabo gifasha abanyarwanda cyane cyane urubyiruko kwiga Ikinyarwanda.
Ubanza cyanafasha ba banyamahanga yavugaga basaba kwiga Ikinyarwanda,
nabo rwose abanyamahanga yavuga ngo kuri Ikinyarwanda, kandi nabashimiye cyane, ndi abantu beza kuba bakunda ururimi rwacu, nazi cyabafasha kubera ko cyo twagitekereje ku buryo bugari ni Ikinyarwanda, kwiga Ikinyarwanda ariko ushobora kwifashishamo n'Igifaransa n'Icyongereza, tuvuga tuti umuntu ushaka kwiga Ikinyarwanda wenda by'Icyongereza tumufashe ije muri Icyongereza.
Evariste we muramubwira iki bwana Nsanzabaganwa?
Evariste rero avuga ati ibizamini aho ngaho ako kantu niko kanafashe cyane, ati ni ukuri biye biba no mu Kinyarwanda, ndamushyigiye cyane rwose, nta kuntu umunyarwanda ugiye gukora ikizamini cy'akazi yabazwa gusa mu Cyongereza cyangwa se gusa mu Gifaransa, kereka ako kazi wenda ashaka ari akazi gashaka ko abakarimo bavuga gusa Icyongereza cyangwa se gusa Igifaransa, ibyo birumvikana. Ntibagiye kuba kusaba akazi muri ambasade ya Faransa, ntabwo bizamusaba kuba avuga Ikinyarwanda cyinshi, bizamusaba kuba avuga Igifaransa cyinshi, ariko ndamushyigikiye rwose, kandi na leta amategeko tugenderaho ubundi kirikare aba yirengagiza, ubundi ubazwa mu ndimi zose zemewe n'amategeko y'u Rwanda, ubazwa mu Kinyarwanda bakaba bavuga Ikinyarwanda bakajya mu Cyongereza, bakava mu Cyongereza bakajya mu Gifaransa kugira ngo bumve ndetse nawe uko izo ndimi zizi, ariko n'Ikinyarwanda kiba kirimo bya bikunze, ubundi kirikare aba yarenga amategeko.
Ntaboba ati imyandikire,
ntaboba ati nyari ntaboba ndashaka uzajya usuhuza ngo tuzamuye birambuye ku myandikire, buri gihe ndi imyandikire se ni imyandikire burya ni ikoranabuhanga, ni ikoranabuhanga. Hari umutaho
ndakumva rwose,
tuyumvikane
cyane rwose.
Ni ikoranabuhanga rishyira rishushanya amajwi, niko nabyita. Ibyo rero bigenda rihinduka byanze bikunze, nifuza ko azana duhuye tukagana birambuye buri myaka nk'icumi, abantu bagenda batekereza se uko tuvuga n'uko dushushanya amajwi tuvuga biraboneye, cyangwa se hari ikintu tutwanozaho, abantu rero ukagenda banoza guhindura rero imyandikire, kunoza imyandikire si ikintu gitangaje, ni ikintu gisanzwe si no mu Kinyarwanda gusa, mujya musoma cyane mu banyamakuru muzarebe ikibazo kiri mu Gifaransa, kimyandikire y'Igifaransa n'ahandi, abantu bagenda banoza bahuje ururimi, mbese imyandikire n'ibihe bagezemo.
Ahubwo se wahita mboneraho akanya nkongera kugusaba ko tuzongera tukaganira kuri iki kibazo ku buryo bw'umwihariko cy'imyandikire, ikibazo ntaboba yari arimo kubaza, noneho tukanasubiza kuko hari abantu benshi ku murongo batabonye uburyo bwo kubaza, kandi dore dushigaje iminota 5 buriya ntitwazagaruka tugasubira muri iki kiganiro n'icyo kibazo cy'imyandikire tukakivugaho.
nda kibazo rwose twagaruka tugomba kukinyarwanda nayo ikinyarwanda kivugwa rusange ari ikinyarwanda cyandikwa ari ibikuwe mu kinyarwanda se ibintu mu kinyarwanda gihatse ubuvangazo buba burimo amazina y'inka ibihozo ibisigo mbese kukinyarwanda muri rusange icyo wakumva nsaba amatsiko wagihitiramo nagaruka rwose tukaganiraho nicyo mbereho nicyo ntakubara kuganira ku kinyarwanda kandi
ni ukuri rwose ugize neza cyane ariko mbere yuko dusoza ikiganiro ndabona tugifite iminota itanu reka twakira abandi bantu byibuze babiri banyarutse kugira ngo turebe uko twakumva ibitekerezo cyangwa ibibazo byabo dufite Noblesse na Bosco turahera kuri Noblesse ugabanya radio Noblesse ikaze mu kiganiro muri sanga Noblesse ntabwo twumva Bosco ikaze mu kiganiro muri sanga Bosco uranyumva
ndakumva
ye urahagana he Bosco
yemerereye mu karere ka Ngororero
yego ye
halo
yego nyarutsa nyarutsa
halo
ndakumva Bosco
yemerereye mu karere ka Ngororero ndabashimiye cyane kuba mwatuzaniye muri abo bantu bashinzwe ururimi n'umuco
yego ye
ariko hari icyo mbona njyewe kitanakwiriye ubona ko bahindagura bahindagenda bahindagura uje ahanga utuntu dushyashye gusa ariko urebye ikinyarwanda uko cyahoze n'umwimerere wacu byakabaye byakagombye ko cyahoze ori yo guhindura ni babanze barebe igikwiriye guhinduka n'iriya bavangamo bavuga gucatinga bagenda bazanamo ibintu by'indimi zindi zo hanze ugasanga n'umuyobozi wese ugiye kuri disikuru arimo aravuga nyine ibintu byo gucangacanga ariko ibyo ngibyo bakora yatubwira ese imbogamizi yabaye kugira ngo babikureho uko cyahoze ni iyihe
urakoze cyane Bosco reka tumureke agusubize dusigaranye iminota ibiri gusa bwana Nsanzabaganwa
cyane garamye Bosco iki kintu uvuze ni kiba nacyo ni imbogamizi ni ingorane tuzi ni nabyo turwanya buri gihe abantu bavanga indimi bafata indimi z'amahanga zo mu Kinyarwanda bivuze kugucatinga guswendinga kuinjoyinga kumasteringa ibyo bintu nibyo turwanya buri gihe niyo mpamvu cyagenda na kumukanya navuze ni hari ibyo dukora kugira ngo ururimi rwacu turugaburire tube n'abanyarwanda amagambo bareke kutira byatu nacyo bitari ngombwa ndagushyikiye rwose ntabwo twabonye gukura ku buryo bworoshye amagambo mu ndimi zahari kutura kubita mu Kinyarwanda bitari ngombwa ariko kandi buriya no gushaka amagambo mashya ni urugamba rwa twese nacyo tuzabisobanura buriya abantu bose bafite ubushobozi bwo guhanga amagambo birashoboka kuko ikintu cyarazaga abantu bakareba bati kiriya kintu cyitwa iki ikintu hari ikintu gitogota gitwaye umuntu w'ipikipiki urashaka umuntu wavuze iryo jambo ntiyamubona ariko ni mu baturage mu bantu bakiriye bwa mbere baracyita ikintu cyarazaga bakacyita abantu rero bashobora bafite ubwo bushobozi bwo guhanga amagambo mashya icyo tuvuga ni uko dukangurira abantu kudufasha muri urwo rugamba rwo guhanga amagambo mashya no gukumira ariya nyine agenda yisuka muri cyane cyane azanye ikoranabuhanga cyane cyane mu rubyiruko bikunze gufata vuba na vuba bivuye hanze nk'aho ari byo bizima gusa icyo ni ikibazo kuko tuzi kandi duhangana nacyo kandi shakira ibisubizo rero Bosco nawe yadufasha ibyo nashaka kumubwira gusezerera nawe Bosco nawe yadufasha
urakoze cyane bwana Nsanzabaganwa Modeste umuyobozi ushinzwe ishami ry'ururimi mu nteko nyarwanda y'ururimi n'umuco ku kwitabira ikiganiro cyacu tuzongera kandi gusubukura tuganira kuri iki kibazo mu kiganiro cyacu cy'ubutaha ugira umugoroba mwiza